Koro Hamman Dungu hono baldo dimbo dembo Umar Koro Hamman Dungu hono
jarbaani ko
wadi magana fune yaare hono baldo no Alfa Koro Umar Koro Hamman Dungu hono baldo Jalkowel Koro Umar Koro Hamman Dungu hono baldo acca Koro Umar Koro Hamman Dungu hono baldo Hamadi Umar Koro Koro Umar Koro Hamman Dungu hono baldo Bubakari Koro Umar Koro Hamman Dungu hono baldo no dali Dungu yaaya hono balda Hamadi Nyanga Sele nyaado woppe nyangiri paddoore nyangi so jam nyalla bala hono baldo Hamadi Bela hebe garne wase tela tinno nyawla jala hono balda buru way Aissatou Oumar Koro Hamman Dungu hono baldo buru way Belkobel Umar Koro Hamman Dungu hono baldo dalini pulloma wala nyalande bande bawdi seedi dilli bulla Hamadi Umar Koro Hamman Dungu hono baldo bulla Koro Umar Koro Hamman Dungu dani ngam dani barke hono baldo no buru way Kadija Umar Koro Hamman Dungu hono baldo bulla Demba Umar Koro Hamman Dungu hono baldo bulla Malaade Umar Koro Hamman Dungu kanyum dani am so dani barke hono baldo bulla Maydama Burama Birama hono baldo bulla Hatta Burama Birama hono baldo
Moyi
Tani Usman Demba Bokari Samodo hono baldo Tani la koy weloore Demba Bokari Samodo hono baldo Tani la koy fune Demba Bokari Samodo hono baldo Tani juuta Demba Bokari Samodo hono baldo Tani la koy celli Demba Bokari Samodo hono baldo den fulla somi noddi mama noddo jawro Allah jawro Babakari ci
ko jam
irajo Allah jawro Allah irajo Allah boori Allah irajo jawro boori
Allah
irajo Aissata boori Allah fulla sewo boori
Allah
fulla baima boori Allah Irajo Almami boori Allah jawro fulla Ibrahima boori Allah jawro fulla Seku boori Allah jawro fulla Samba boori Allah jawro dañi barke fulla Amadou boori Allah jawro fulla Mourore boori Allah jawro fulla Aissata Oumar Koro Hamman Dungu fulla Belkowel Oumar Koro Hamman Dungu fulla Hamadi Oumar Koro Hamman Dungu fulla Kadija Oumar Koro Hamman Dungu fulla Demba Oumar Koro Hamman Dungu fulla Koro Oumar Koro Hamman Dungu fulla Malaade Oumar Koro Hamman Dungu tam aja Allah tam jawro Allah tam boori Allah tam wuri boori jawro tam burma boori jawro tani sama yida boori jawro tani cierno jawro tam Bakari jawro fulla fulla somi noddi mama noddan Hamadou Seku Hamidi Saydou Hamadi Kodda Hamadi Nyanga Sele Hamadi Nyaada Woppe Nyangiri Paddoori Nyange so jam nyalla wala bela hebe garnier wase tela tinno nyawla jahla o afo galle hore koraji Hamadou Seku Hamidi Saydou so wiyama no en fuy andi nena fulu homa dañi dum sa dañi barke fulu Aissata Hamidi Saydou dañi dum dañi barke fulu homa dañi dum so dañi barke fulu ngada Hamidi Saydou hono baala fulu nana Hamidi Saydou hono baala fulu Seku Hamidi Saydou hono baala fulu Fanta Hamidi Saydou hono baala fulu Saydou Hamidi Saydou dañi dum dañi barke hono baala fulu ngada Demba Sy fulu Sori Demba Sy fulu Fanta Demba Sy fulu nana Demba Seku fulu kani je handu bangi ham handal lahi bangi ham karabani bangi ham sofuru lahi diya bangi ham fulu kani je nabbe dabbe dafetede chofi juudi julitidi hamadi chonowo endam hamadi chochowo gondi hamadi ma lando seyni dum so seyni di suudu yummu e suudu bamu yida suudu kaaba gila dobi mum ura seeda fulu somi noddi dum non lam Seku hamadi Oumar Koro Hamman Dungu afo bele be garnier wa se tela tinno se ko Hamadi Oumar Koro Hamman Dungu
jalo Hamadi
nyaaje mo be fulbe gala nyalande gonde hono bal don no
bal ko wande mo
jangal sele nyaado woppe nyangiri paddoore nyangi so jam nyalla wa
jabal ko wande mo
wodi fata bal Hamadi Oumar Koro Hamman Dungu hono bal don no
jabal ko wande mo
Oumou Hamadi Oumar Koro Hamman Dungu hono bal don no
jabal ko wande mo
be fulbe be gala nyalande gonde hono bal don pullo nyangal sele nyaado woppe nyangiri paddoore nyangi so jam nyalla wa
fulo
bele hebe garnier wa se tela latino nyawla jaro hono balda
wodi
ko Hamadi Oumar Koro Hamman Dungu hono baldo no
jamani
ko fulo homa dani om dani barke fulo Oumar Hamadi Oumar dani om dani barke hono baldo fulo Birama Hamadi Oumar dani om dani barke hono baldo fulo Yawra Hamadi Oumar dani om dani barke hono baldo fulo Allah Hamadi Oumar hono baldo fulo Ada Hamadi Oumar hono baldo fulo homa dani om so dani barke fulo Oumou Hamadi Oumar hono baldo fulo anta Hamadi Oumar hono baldo
hamari ba
tani da ko anta umar hono ba ba tani da ko allah
hamari ba
pullo kanyin je nyibe gane dem ona je pare gane dem ona je soifa gane dem gane de gane dem nyalli unali dem wali unali dem pullo kanyin je nyibe nyibe te ngante pale pale te halfani ba
karjam
den o bete bete mede e berawo e bekawo basi wala e hamadi hamma allah e koro ali allah
non
dem nyuma demba humobe koro demba ba defo wala e mum demba ma defo be kewtaki demba ba lando seni dum do seyiri dum yide suudu kaabe kanye bikko yum gila duubi mum buura seeda demba kolaado korsinaado kolaangal hakkunde beyaawo e bekaawo bamako sebi teppel magnitada hamadi hamma allah e koro ali
allah demba
kullo jiido ma wana banyo do ko ma wana teeto hono ba kullo hono ba donno faduma allah ko ara ari allah hono ba allah
nyaaji
bi pulluma wala nyalaade bonde hono ba don
moyi
adina allah ko ara ari allah hono ba do aadu allah ko ara ari allah hono ba don
moyi ba na
moyi allah
demba cise
hamadi hamma allah ko ara ari allah hono ba don
cise
hamma ko ara ari allah
hono moyi
ba na kullu hamadi hamma ko ara ari allah hono
ba don moyi ba na
kullu ummu ko ara ari allah hono ba
don moyi ba na
kullu atta ko ara ari allah hono ba don
moyi
yeyya ko ara ari allah hono ba
don moyi
safa e marwa
moyi
Moi,
moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, mo